Nachotaka sipati, ndo kwanza napungua mawazo yanikondesha. Napokwenda sifiki, kali jua lanichoma lanipaisha. Kujishusha mpaka sirefuki kutia huruma. Naonekana sioneshi kuwezi. Kinachosemwa chochote ziruki, niko nyuma nyuma. Naonekana gana ficha ushenzi. Chosamu chochote siruki, niko nyuma nyuma.
Bado
naonekana gana ficha ushenzi.
Sina habari
nawe,
sina imani
nawe,
sina upepo
nawe,
sina gari
nawe.
Sina habari
nawe,
sina imani
nawe,
sina upepo
nawe,
sina gari
nawe.
Siwa mitkuu mama, unapenda complain sana. Complain kwamba kuongea sana. Don't care mama, mara nalivua pendo, nalivua lengo. Moyo wako kana undo yako maneno. Sometimes don't need somebody to tell you. Kitu cha msingi, you know that I care. Deeper than that, deeper than love boo. Niko deeper than buyer, we'll tattoo.
Najishusha bado uridhiki, batia uruma.
Bado
yaonekana unapokea mambo mengi.
Bado
nakubuga unaukwili, unajiumauma.
Bado
achana nayo mambo ya kishenzi.
Sina habari
nawe,
sina imani
nawe,
sina upepo.